Walasa Mali kura layinu be ka sabati ma do ba ira ka foko oni sharia clinic ko ore be tani nyonyi ka boba mako yelimani fuka se gawo ina fo lubo nye fo chukomina do ira ba ira ka foko sharia be wortigu de kablala do fene ba ira ka fo ko yele maduna anga jamana sharia kula
la justice est corrompu
yurugu yurugu be mali kirila sanuka nyini ka do min temena u be ma jokunda ma de la ye ka critique
on fe ya yelimani ko ni kiri ke chogo mai ni warbe mo gombolo hanna suru chebi bolo kiri ka di elamini warte mo gombolo kiri mandila
yele me ba de dona anga saria buluka ina fo ku chama kumbe ke klete menena bi uluko nteke
on peut pas parler de mali
atise ka mali kura ko kuma fo kasoro amason yele makadon jamana barabolo chamana ina fo kiri buna kunka kiri tige la ku ka yere ma horonya soro ka kiri tige kasoro ma were mu wajibia
mali fando la anga la de la sharia ulude be ka keni la kana baliaye anga la de la sharia joro be anga sigida furuku furuku nyene bolila Umar Togola, ale segu dugutigu, ane kintiguka nye mai. Abagira kafokuni sigi kafoma femu nyenebo, ko odebeta fangatik la mogo feino.
Anga la dala sharia wa malukura tise kata nulutebi, malukura era sigira odekama. Fui tise kaglambi ni onte, amunumbebi, dugutigu, dine mogo, nyamakala wu, ko tise kapa onkuna. Aunga blo, ode kirisui. Pasi ni ajitera mine, klekono, mbe mwa munu bisimla, blo kono, ngutugula. Leta hakedo madala ka faliti narbure ulu bismillah ni ko ngone nok ngotan e ba soro sikin amo glanya rufa
ame bo segu ko feno ame ta jamana chamanche marabulula krenkren yala banka sika feno luka societe civile ma uba ni ni jiju fe uku ka barake sharia ko bunakunka minye dugula donye uba ni ulu fe uka nu sendo sharia tigla mako ka jabi ula kalifa gindo ale banka si societe civile ma doyi
ambe minye ni jiju fe ani sikita mako fe ni jugement bke oka ake chenka sura fenu oka boala minu ye jiju fanaye oka kalenkan ye miye miye oka sermaye donc oka jija oka barake chenka fantante famante feo fensira uma oka barake chenka kiri katke chenka wala sa mogo jushuka sumaya kiri mi make kanye donc abena n problem de
sharia tigla mogo uluba iraka foko wakati dola sharia jabi u familinte sigda la mogo fe ko sababu ke kunchamayi mamadu gise na ale ye sharia do magaye ale baire ka foko sharia sonunu ko ulu yoro ka jan dugla dona o mimi ke sababu ye ma chama ntise ka se ufe
anga bia mai anga justice gelea chama bakono agela fulo fulo o ye on menu ye jamana deunye on tanga justice yara don ambe sanga justice ne ka sababu ke ante justice bro fraudo kiriso ka jamola wadi dole tasro iba fa ka kiriminge oni e ka du o be kilometre kema chama mbo ola halni kadi e kata ika kiri da kiri tiga sola tasro moyen do tiburo walma city walma ewa ita nyedo o yengele adoye
maliden chama kafara societe civile mauka uluko nimba nyini jamana nyema ufe uka sharia blasinka beda makakamina minya anga sigida ladala tiguye uluba ira kafokulu uka sharia joro badebe malikura kononana kona kesababwe kasigida kele chamamba nine beda nsigi magazini malikura la